This is a Homemakers Media Holdings audio recording, Zero Recording.
Namhlanje sokhuluma nge-A Lady Behind Every Rose.
Ngoba u-August unyaka wabantu besifazane, sikhethe ukuthi sibhale amagama ambalwa ngabo. Sibhale kanye noLudwig Teschner. Ucingo nje noLudwig kwaphenduka into enhle. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu eMzantsi Afrika uyamazi uLudwig Teschner from Lichtenberg Roses. Wawuyinto enhle ukumazi kangcono. ULudwig wacala ibhizinisi yakhe Ludwig's Roses ngo-1971, ngaphandle acede ukufika ePretoria ngo-1962. Wazalela eGermany ngesikhathi sempi yesibili emhlabeni. Wasebenza njengomhlengazi ngo-1960 wabaleka from eGermany East. Wathola isibiliyoni esikhulu kabi ngokusebenza eWest Germany, Switzerland and England. La wacala khona ngokusebenza ngokukhulisa kwembali. Kula ke iLichtenberg Roses yacala khona. Kumanje iyona ikhampani enkulu umhlaba wonke jikelele. Igama lembali lama-roses libuya kude kabi. Kusukela ekuqaleni kwama-hybrid roses. Bese kuyinjwayelo ukuthi imbali ezintsha sizibizele ngamagama abantu besifazane. Emhlabeni jikelele khona imbali esicala ngo Queen, Prince, Lady or Duchess. Countess, Countess or MME. Nabadlali abafana no Maria Callas, Gina Lollobrigida, Dolly Parton, Maria Therese, ukubiza abamalwa nje. Ngo-1970, uLudwig wathola ukuthi imbali eziningi ezingenamagama ziyasebenza ngapha abantu bayasithanda. Ingakho iRube yamnikeza ama-rights ukuthi awanikeze amagama nokuthi awathengise ngapha eSouth Africa. Kwaba into engenile ukuthi ubizele imbali ngeyikolo, ngamadolobho, namakhaya obuya kuwo. Nangabantu besifazane abajwayelekile abahloniphekile. UVera Jones wakuyo ukuqala. Ukusukela lapho sewanikeza amaningi amagama. Noma ubani ofuna iRose ibizwe ngegama lakhe uyakhona. Inkinga kuba yimali uma ngabe awudumanga. Kuyomele ukuthi wena ukukhokhekele. ULudwig yena ngokwakhe sewabiza ama-rose amaningi ngamagama wabafazi ababalulekile empilweni yakhe. Njenge-Rose Pamela, wayibiza ngegama lomfazi wakhe. Ne-Rose ephuze enhle kabi, wayibiza ngendodakazi yakhe enkulu, Hika. Nenye ehlobo lohlwanzi, wayibiza ngendodakazi yakhe encane, u-Anya. Ukwenza i-hybrid enja yama-rose akusumsebenzi omncane, msebenzi omkhulu loyo. Ngokubona kwaLudwig, umsebenzi ongathatha iminyaka ongu-5. Kumele ukuthi imbava nembewu zakho zikwazi ukuyimela. Kumele ukuthi imbewu zakho zikwazi ukuyimela kumninzi Afrika wonke. Lama-rose lawo kumele uwabheke isikhathi nesikhathi langa nelanga ukuthi akhula kanjani elangeni, emvuleni, ebusikeni. Uma usuqeda ngalokho konke, ungazikwazi ukuthi le rose izosebenza noma nyeke izisebenze. Lo msebenzi lona waziwa wonke emhlaba jikelele. ULudwig siwasebenza, wonke umuntu uyamthemba and uyayethemba indleko yakhe ukuthi into izosebenza noma cha. ULudwig uyachaza ukuthi ukhulisa ihlahla ukuthatha igamble. Iminyaka eseyendlula yeza nomsebenzi omkhulu kuyena. Kumanje ulula for yena ukuthi asitshele ukuthi le izokhula i-rose ibe yinhle, izothandeka and izokhula kanjani. Ukuya kwaLudwig, indleko esihlume nesithathu zama-rose ngeminyaka emikhulu emithathu zikhona and ziyatholakala. Inezeri yakaLudwig istoka amashumi asihlanganumbe yama-rose ahlukahlukene ekhathalogini yakhe. Kuphinde futhi kube namanye amakhulu amahlanu angafakwanga ekhathalogini yakhe. Amanye wafaka e-museum for umlandelo. Umbuzo wami oyedwa ngawubuze uLettenberg wawuthi umuphi umuntu odumile wawuphila njenge Rose wabiza ngayo. Kalula nje wakhona ukubiza ama-Rose ambala sewadumile eMzantsi Afrika. Amanye awo u-Esther Claydon Hayes Rose yabizwa ngaye ngo-1986. Bokuyisibonakezo somsebenzi wakhe sokuthi atshele abantu ngama-Rose eMzantsi Afrika. ULettenberg usitshela istori u-Esther wamtshela sona. Wathi umlisa obuya phesheya eMelika wahlangana naye e-Lifton wathi kuye, "Esther Claydon Hayes, nginaso isihlahla sakho endlini yami, siyakhula sinhle kanjani?" Kanjalo nje bese baqala ukucoca. I-Esther Claydon Hayes isasekhona ekhathalogini yakaLettenberg and isadumile namanje, abantu bayayithanda. Enye yazo yi-Helen Nutt Rose. Lena yabizwa ngomdumi omkhulu emsakazweni wajakaranda. Yona inhle inkulu iyathandeka, kakhulukazi ephesheya e-America. Umuntu waqambelwa ngaso, wanceda kakhulu ukuthi asikhulise ukuthi abantu basazi, nokuthi sidume kanje. Yikho sabizwa ngaye. Esinye yi-Annelie van Rooyen-Roos. Yabizwa ngosisi wadumile eMzantsi Afrika ngokucula and futhi uyahlonitshwa abecula abanye. Esinye futhi yiVera Jones Rose. Yabizwa ngoMiss South Africa wango-1975. YeRose yokuqala ukuthi inikezwe igama eMzantsi Afrika. Isaseyinhle and isakhula, isadumile nabantu basayithanda. Wonke lama-Rose awazi ukuthi adume ngenkathi zawo, namanje asadumile nabantu basawathanda. Lena indlela ebalulekile kabi yokuthi ukhiphe i-Rose yakho ngayo. Ukuthi abantu bayithande nanokuthi abantu bayifune, ngiyakuthembisa lokho kwenze umehluko okuningi kabi. Ekubeni ukuthi ngimbuze umbuzo onzima kanje, wawuphendula and wawuphendula kahle ngokwesithunzi. Ngale minyaka yonke le yasendlula, kusasenzima for yena ukuthi akhethe ukuthi yiphi i-Rose ayithandayo, yiphi esebenza kakhulu ukundlula lawa amanye. Ngoba wonke ayasebenze nowonke ayathandeka. Kodwa wathi ngoba mele akhethe, wathi eli orange yilo alithandayo, nalibukeka njengenkanyezi. Ngokusebenza ngama-Rose eMzantsi Afrika nesipiliyoni sekele waba naso, uze waza nokusakazeka kwama-Rose emakhontheyineni. Kwamuthatha iminyaka esishiyagalombili ukuthi akwenze lokhu nokuthi kwazi ukusebenza kahle ngendlela ayifunayo. Ekuqaleni ama-Rose bewathengisa ngobusika. Ukuthi ukwazi ukukhulisa ama-Rose esitsheni kuncede kakhulu ngoba abantu bebakhona ukuwathenga noma ungasubusika. ULettenberg sekajwayele ukuthi asithole aye ephesheya ayobonisa abanye abantu ukuthi ama-Rose asebenza kanjani. Abafunyi bayamthemba mhlaba wonke jikelela nase-Australia. I-South America ne-Sunny States ezi-America ziyamthanda and zimthembile futhi. Sekajwayele ukubabonisa ukuthi amaphi ama-Rose azosebenza ku njengoba sekawayenzile eMzantsi Afrika ngesimo sezulu esifana nesabo. Saphinda sambuza ukuthi yiphi into abaningi bangayazi ngama-Rose. ULettenberg umani wasihlekela wathi, "Sengijwayele ukuphendula lo mbuzo. Ngijwayele ukuwaphendula kuma-newsletters. Ngijwayele ukuwaphendula ku-social media. Na futhi nalana uphinde futhi wayiphendula." Impendulo yakhe ithe, "Ama-Roses aphuma ku-Northern Hemisphere, kakhulukazi entabeni. Ama-Roses ase-Southern Hemisphere alethe abantu abaya khona ngokuhlala nabantu abandlula khona. Okukhethekile ukunakekela kwama-Rose kwenziwa ngesimo sezulu sase-Europe. Kwenziwa ngama-1800s nangoma-1900s. Akusasebenzi kakhulu esikhathini samanje, kakhulukazi ngesimo sezulu samanje. Abantu abaningi abazi ukuthi ama-Rose ayakwazi ukuthi aphile esimisweni. uLuttenberg uyachaza ukuthi ngo-1980 ngesimiso esikhulu kabi eMzantsi Afrika abantu abaningi bayeke ukuthenga ama-rose kodwa ithe masesiphela abantu babona ukuthi ama-rose ayakhona ukuphila uma imvula iseyicala ukunetha wacala ukukhula futhi abantu bacala bawathenga ngoba sebabonile ukuthi ayakhona ukuphila okukhulu washiya ngawo ukuthi ama-rose awadinga amanzi ezimpandeni udinga ukuthi ama-rose wakho wanethele ngesikhashana kodwa uma wanethela wanethele kahle amanzi mele ukuthi angenelele emhlabathini egadini kuhlala kunezimpanda esihlwelekisanayo kakhulukazi yezihlahla abantu abaningi bayenza iphutha ngokucabanga ukuthi ama-rose akhulisa ngokomsika wona ayakhona ukusiphilela ngokomsika isizathu sokuthi siwanakekele kakhulu ngokomsika ukuthi ayakhona ukuthi akhule kakhulu uLuttenberg athi ilula kabi lento athi ukhulume uwalalele ama-rose wakho athi ama-rose ayakutshela ukuthi adingani ayakutshela uma awadinga amanzi ukukhulisa ama-rose egardini lakho into enhle kabi uma uwathanda ama-roses joina igroup yakaLuttenberg ebizwa ngoLuttenberg Roses kuFacebook for iitori eziningi ezimnandi iya ku www.homemakersonline.co.za